Radio Pulpit, 657 AM.
Greetings once again in the name of our Lord and Savior, King Jesus. We thank the presence of the Holy Spirit in our midst this morning as we greet all the listeners at Radio Pulpit ngegama lika Jesu. Manje, uma sibheka kuma television namhlanje, kuma news, kuyo wonke ama channel, we find out ukuthi into ekhulunywayo, international news, national news, kukhulunywa ngendaba yama statistics abantu abahambile. Manje ekuseni kwanamhlanje ngithanda ukuthi sike sikhulume ngale ndaba ngoba yinto esibhekene nayo namhlanje. Manje uma si izwi likaNkulunkulu lapha silifunda lapha kumahubo 119 kuverse 18 to 19. Lili uDavide uthi open my eyes that I may see the wondrous things from your law. Athi kuverse 19, I am a stranger on earth, do not hide your commands from me. Manje siyabona ukuthi izwi likaNkulunkulu uDavide wathini. Uma sibheka leli lizwi uthi open my eyes so that I may see the wondrous things from your word. Manje uma sibheka ukuthi 2020 all of us we are expecting ukubona something new. Ngani ngoba u2020 means the clear vision. And all of us were expecting to see that which we never saw before. Although we never thought ukuthi sizobona le disaster esiyibonayo namhlanje. But I would like to say this morning, all of us, whether you are great or small, whether you are poor or rich, whether you are the first world or the third world, our eyes were opened. We saw things that we never saw before. Manje uDavide uthi, I am a stranger in this earth. Manje uma sibheka is stranger is not a permanent residence yaleyo ndawo. Kufana no Israel noma wahlala 430 years eGibhitha. They knew ukuthi they were not permanent residences as eGibhitha. Although nabanye babo bangcotshelwa khona lapho. Kodwa uJosefa yena wanikeza umyalezo ukuthi ngicela ukuthi uma seniphuma kule ndawo, please nenze ukuthi nenze sure ukuthi niphume namathambo ami. Ngani ngoba wayezazi ukuthi he was not a permanent resident yaseGibhitha. Noma ngabe uye wathatha unkosikazi lapho, wazala abantwana lapho, kodwa he knew ukuthi he was not a permanent resident yaleyo ndawo. Kufana naye ngokwakhe uJakobe, izwi likaNkulunkulu liyasitshela lapho kuGenesis u-50 ukuthi kwadingeka ukuthi a-embalme bakwazi ukususa ama-delegates aseGibhitha ambuyisele la evela khona. Manje ekuseni kwanamhlanje njengoMoses uma ethi lapha kuPsalm 90 athi teach us to number our days already so that we may gain wisdom. Manje when we gain wisdom we don't live like fools. All of us we know ukuthi sizohamba. That is why we take policies. That is why we attend ama society. Kodwa uma lolo suku lufika, it's like singabantu abamangalayo. Some of us baze bayo to the extent but bayohlola. Abanye size sinukane, abanye basolane bebodwa kuama families. Ngani ngoba kungathi lolu suku abaliqondi. Manje namhlanje ngithanda ukuthi all of us, we are grieving. Whether you lost your loved one, whether you never lost anyone from your family, God, all of us, we are grieving. The atmosphere outside is grieving. The nature outside is grieving. The economy of the countries are grieving. Sibona amadokotela namanesi, people who are working in the mortuaries, the grave diggers, they are facing a trauma. But today, uDavide uthi, I am a stranger in this earth. Manje uma sibheka indaba kaAbraham, uAbraham, the word Hebrew means a passerby. UAbraham ebehamba ngamatende, kodwa into ebeyenza ehamba ngamatende. The pins of the tent wayengazenzi very deep. Enzele ukuthi uma uNkulunkulu athi makamuve, wayemuva noNkulunkulu. Njengoba noMoses bebethi noma behamba nabantwana baka-Israyeli bafike endaweni beme kodwa kube khona isikhathi uNkulunkulu athi move bese athi uMoses make move mabe susa amatende abo bemuvela forward athi uMoses arise God and let your enemies be scattered manje ekseni kwanamhlanje izwi likaNkulunkulu lesitshela ku 2 Corinthians ku chapter 5 verse 1 lithi we know that if the earthly tent we live in is destroyed we have a building from God an internal house not built by human hands manje this verse says we know yes all of us we know but the trauma the dilemma is or the question is do we have a house a building that is our eternal house ngoba that building which is our eternal house which is not built by human hands which is built by God ayakhelwa singale yakhelwa sisese ngapha ngani ngoba no Jesu Christo ku Matthew 6 verse 19 uthi do not store yourself treasures on earth where moth and rust destroy where thieves break and steal But most of us, this is what some of us we do. As the example is ngayithatha namhlanje. Look at into eyenzakalayo kuma Afghanistan. Baya move in thousands and thousands, bathathwa ama aeroplane, babayisa kwamanye ama country. When look at this, abantu ababe namabhizinisi abo, abantu ababe nezindlu zabo ezinkulu, abantu ababa nama asset abo. But look at this, it can set an example to us. Ukuthi siyophuma sinjalo, singaphethanga lutho. Ngani ngoba sometimes we seem to forget ukuthi zonke izinto ziyoshiya ngasemuva. Manje ekseni kwanamhlanje uDavide uthi open my eyes so I can see your wonders of the law. I would like to say today to all of us who are still alive, what does the word of God say to us about death? And those who died, what does the word say ngabantu abahambile? Manje uma sibheka u 1 Corinthians 15 ku verse 26 wakhona lithi leli lizwi death is the last enemy to be destroyed ukufa akukanqotshwa it is the last enemy to be destroyed but the book of Hebrews laphayana ku chapter 2 wakhona lithi uJesu Kristo weza ukuzothi asipha amandla ukuthi singasabi ukufa manje siyazi ukuthi uJesu sifele kodwa at the same time ngithanda ukuthi izwi kaNkuluNkulu sisazaba lokufa kodwa izwi kaNkuluNkulu lapha kuncwadi yesambulo lithi babusisiwe abayothola uvuko lokuqala ngoba ukufa kwesibili ngeke bakuthole uyabona singakusaba lokukufa kodwa kukhona ukufa kwesibili uma ngabe sekufike isikhathi sokuthi kuvuswe kuqala labo ababemkhonza uNkulunkulu labo ababemphilela uNkulunkulu laba abakha lezi zindlu bese sengapha manje ekseni kwanamhlanje uma sibheka izwi likaNkulunkulu nencwadi yesambulo kubashumayeli lapha ku chapter 12 ikhuluma ku verse 5 no verse 7 lithi leli lizwi then man goes to his eternal home and mourners go about streets siyayithola lapha ku last lines is ka verse 5 lithi then man goes to his eternal home and mourners go about the streets bese ku verse 7 wakhona lithi and dust returns to the ground it came from and the spirit returns to God who gave it manje lithi idust ibuyela lapho yathatha khona kodwa the spirit returns to God lo wanikela that is why uNkulunkulu ebalandelele abantu bakhe ngani ngoba there's something installile kimi nawe that is his spirit manje uNkulunkulu uyabekezelela ngani ngoba uwenzela ukuthi makungenzeka idilemma yokuthi sihambe singahlangananga naye manje ekseni kwanamhlanje ngithanda ukuthi kuwe olahlekelwe uma sibheka incwadi kaJohane chapter 11 kukhona la izwi likaNkulunkulu elisitshelayo ukuthi uJesu Kristu wakhala this is the shortest verse kuncwadi kaJohn elithi Jesus wept uJesu wayekhala not because uLazarus passed on uJesu Kristu wayekhala ngani ngoba he was grieving with the people who were grieving ngoba bebona abantu bekhala wa grieve nabo laba bantu manje ngithanda ukuthi njengoba ngishilo ukuthi ekuseni kwanamhlanje everything is grieving. Siyambonga ukuthi atmosphere is grieving, nature is grieving, economy is grieving. Nalabo abangazange bahanjelwe izihlobo zabo, they are still grieving. Manje ekuseni kwanamhlanje ngithanda ukuthi uJesu Kristo grieved nalabo bantu abagriever. Nanamhlanje uma ngabe uhanjelwe, remember that Jesus Christ grieved with those who grieved. Manje ekuseni kwanamhlanje uma sibheka izwi likaNkulunkulu kumaHubo 139 kuverse 16 lithi lapho, your eyes saw my unformed body when I was woven together in my mother's womb. All of the days ordained for me were written in your book before one of them came to be. Bese uJob chapter 14 verse 5 athi, man's days are determined. You have decreed the number of his months and set limits he cannot cross. Manje ngithanda ukuthi ilimit uNkulunkulu asibekele yona. We cannot cross it. Noma kungaze kufakwe ama oxygen, noma kungaze kufake imishini yonke, ngoba noma ungaze abantu abakholela ukuthi baze bayohlola inyangeni, kuzoba khona into eyenzakayo. Ayikho into ezokwenza ukuthi lokho le limit esibekelwe singayicross. Njengoba sifundile kuJob 14:5, athi man's days are determined. You have decreed the number of his months and have set limits he cannot cross. Manje ekuseni kwanamhlanje uma sibheka nezwi likaBashumayeli chapter 9 verse 10 lithi, whatever your hand finds to do, do it with all your might, for in the grave where you are going there's neither working no planning no knowledge no wisdom. Manje ngithanda ukuthi singakhohliseki ukuthi manje izwi kaNkulunkulu liyasitshela ukuthi manje whatever izandla zethu zikwenza zikwenzisise ngoba ethuneni la siya khona lithi there's neither working no planning no knowledge no wisdom. Manje ekuseni kwanamhlanje sithole ukuthi incwadi kaLuke chapter 16 esizomfunda namhlanje lapha kuLuke chapter 16 la uJesu Kristo wayekhuluma ngesicebi noLazarus lithi leli lizwi esilifundayo lithi lapha, there was a rich man who was dressed in purple and fine linen, lived in luxury every day. At his gate was laid a beggar named Lazarus, covered with sores, and longing to eat what fell from the rich man's table. Even the dogs came and licked his sores. The time came when the beggar died, and the angels carried him to Abraham's side. The rich man also died and was buried. Little verse 23, in hell, where he was in torment, he looked up and saw Abraham far away with Lazarus by his side. Manje ngithanda ukuthi just look at this verse 23. Ukuthi manje lithi wangcwatshwa and wabheka phezulu wabona uLazarus no Abraham by his side. Manje esikhathini esiningi we concentrate kubantu kuthiwa nabaphansi and manje bheka ukuthi izwi likaNkulunkulu lithini ngalesicebi esingumuntu owayephansi. Manje lithi leli lizwi, in hell where he was in torment, he looked up and saw Abraham far away with Lazarus by his side. So he called to him, Father Abraham, have pity on me and send Lazarus to dip the tip of his finger in water and cool my tongue, because I'm in agony and fire. But Abraham replied, son, remember that in your lifetime you received the good things, while Lazarus received bad things, but now he is comforted here and you are in agony. Verse 26, and besides all this, between us and you a great sham has been fixed. Kusho ukuthi kunomngcele phakathi kwabo bobabili. Manje la uthi, so that those who want to go from here to you cannot, nor can anyone cross over from there to us. Verse 27, Liti answered, then I beg you, Father, send Lazarus to my father's house, for I have five brothers. Let him warn them, so that they will not also come to a place of torment. Verse 29, Abraham replied, they have Moses and the prophets. Let them listen to them. Manje siyabona ukuthi akekho ofile ozovuka azositshela ukuthi izwi likaNkulunkulu lithini. Lithi uNkulunkulu uJesu wamtshela wathi kukhona oMoses nabaprofeti abaphilayo, mabaphilayo babatshele laba abaphilayo. Manje lithi lapha kuverse 30, no, Father Abraham, he said, but if someone from the dead goes to them, they will repent. Verse 31, he said to him, if they do not listen to Moses and the prophets, they will not be convinced, even if someone rises from the dead. Manje siyalibona izwi likaNkulunkulu ukuthi manje lithini lapho. Kodwa ngithanda ukuthi manje lana liyenza ukuthi lisinikeze abantu ababili. Manje kulabo abantu ababili siyabona uLazarus, siyabona futhi uyini isicebi. Manje lithi izwi likaNkulunkulu uma libhekiswe kuLazarus, lithi leli lizwi masilifunda ku-Psalm 116 kuverse 15, lithi izwi likaNkulunkulu, precious is the sight of God, is the death of his saints. Kuyigugu ukufa kwabangcwele phambi kuNkulunkulu. Bese why kuyigugu? Ngoba u-Isaiah 57 uverse 1 uthi, the righteous abangcwele, no one ponders it in his heart. Devout men are taken away, and no one understands that the righteous are taken away to be spared from evil. Manje liyasho leli lizwi ukuthi manje abalungileyo bayasuswa, and abekho aba-understandayo ukuthi why besuswa. Lithi leli lizwi basuswa ngoba uNkulunkulu basusa from evil. Bese sibheke, uma sibheke indaba ke kaLazarus ukuthi uNkulunkulu uthini ngalaba abafana noLazarus. Lithi leli lizwi ku-Ezekiel ku-chapter 18 wakhona, lithi leli lizwi, I do not take pleasure in the death of the wicked. Rather, I am pleased when they turn from their wickedness. UNkulunkulu akakuthokozeli ukufa kwabantu abangalunganga. That is why uNkulunkulu sibabona abantu abangalunganga ngathi bona baphila isikhathi eside. Abalungileyo bayahamba. Reason ukuthi labo abangalunganga uNkulunkulu sababekezelele. Uyasho nezwi lapha kuPetro. Uyayikhuluma lento uPetro encwadini yakhe ukuthi uNkulunkulu uyababekezelela abantu ukuthi baphenduke. Ngani? Ngoba kathokozi. Sikhumbule, silifundile izwi kaNkulunkulu ukuthi the spirit esikuso yilesi esaphefumulelwa uNkulunkulu kithi. Manje ekuseni kwanamhlanje kukhona oke wathi, a quote or something, what if death leaves heartache, no one can heal. Athi love leaves memory, no one can steal. Manje ekuseni kwanamhlanje siyazi ukuthi ukufa leaves an heartache and no one can heal. Akekho ongakuhila ebuhlungwini obuzwile ngaphandle komoya oyingcwele. And at the same time likukhona athi lo muntu, love leaves memory, no one can steal. Uyabona uma ngabe kuye kwenzeka ukuthi kuhamba umuntu omthandayo, it's a memory of lifetime. Oze mhlambe ngelinye ilanga ozodecide nokuthi uma uzele or abazukulu bakho ubaneme ngaleyo muntu loyo. Ngani? Ngoba ushiye uthando. Manje ngithanda ukuthi kimi nawe ekuseni kwanamhlanje, ukufa, the death of a loved one leaves heartache, or the death of a loved one left in a memory. Ngoba kukuwe ukuthi abahambile iy'thando zakho bashiyeni a heartache. Ngani? Ngoba benizondana, or bashiye a memory. Ngani? Ngoba benithandana. Manje omunye uthi make khumuluma kuma-quote akhe uthi, in a blink of an eye everything can change, so forgive often and love with all your heart. You never know when you may have a chance again. Manje, the question is to you and me. Have we considered that kungenzeka ukuthi manje in a wink of an eye lo muntu obongamthandi lo muntu obongamforgivanga can go manje ekseni kwanamhlanje ngithanda ukuthi izwi kaNkuluNkulu liyasitshela ke manje ukuthi senzeni this is the time esivula amehlo lento eyenzakalayo ukuthi manje silungise indaba yethu noNkuluNkulu ukuthi manje silungise indaba yethu nama families ethu ngani ngoba futhi akekho alikho isikhathi ozothi manje ngisayoxolisa baningi abantu abafuna ukuthi bayoxolisa emathuneni baningi abantu namhlanje umuntu uma keshonile afuna ukuthenga ingubo yakono kusho ukuthi lo muntu agoqwe ngayo ehlulekile ukubeka into esaphila ngithanda izwi likaNkuluNkulu elapha ukuthi uJacob siyambonga uNkulunkulu wathi ebantwaneni bakhe u-Isaka lethani ngidle ngisaphila ukuze ngikwazi ukunibusisa sibusiswa bephila senza izinto bephila ukuthi noma sebelele bashiya lolo thando neyibusiso bazikhulumile ngomlomo wabo ngoba silifundile izwi elishoyo laphayana kwincwadi yabashumayeli izwi likaNkuluNkulu lisitshelile lapha kuncwadi yabashumayeli ukuthi umuntu osehambile lithi yenzisisa lokho ongakwenza ngani ngaba ngale kwethuna akusekho ukukwenza lokho manje ekuseni kwanamhlanje ngithanda ukuthi manje sikhumbule ukuthi manje izwi likaNkuluNkulu liyasitshela ukuthi ukufa isitha sokugcina esiyonqotshwa ngithanda ukuthi ngikukhonsole wena olahlekele isihlobo sakho ngiyakwazi ukulahlekela isihlobo ngalahlekela i-twin brother yam kungekapheli inyanga ngalahlekela ongimlamayo owangifundisa izwi likaNkuluNkulu owangifundisa ukusebenza endlini he was so much in my heart manje ngagriva ugriva akunasikhathi ukuthi sengizogriva isikhathi esingaka manje ekuseni kwanamhlanje ngithanda ukuthi masiqonde uNkulunkulu asivula amehlo ukuthi sazi ukuthi lithini izwi kaNkulunkulu kithi abaphilayo. May God richly bless you. This is Apostle Gwen in Jesus' name. Amen.
Faith, hope and love. Experience victory in your life on 657 AM.
For there is a time to search and a time to give up, a time to reap and a time to sow. Radio Pulpit wishes to be there at all times, even when you just need prayer. Send us your prayer request by calling 067-429-7564 or email it to prayer@radiopulpit.co.za.
It's here. Radio Pulpit's new website is live. You can tune in at radiopulpit.co.za and enjoy crystal clear sound with just a click of a button or listen to our podcasts. Discover biblical truths in our daily devotionals and let our stories of hope inspire you. You can download our app on this new look, easy to use platform. Find your favorite program, get to know our presenters and so much more at radiopulpit.co.za. Radio Pulpit, your daily companion.
You and 657 AM and Life, a winning team on the road to eternity.